yusum bi neena won mu way def ci xéeti ndigal yi payga day dem tok ci buntu aljana diko xaar mu way def ci xéeti téré yi mbugal ga day dem tok ci buntu sawara diko xaar mu way def nak ci aduna rek tax lolé man na yëkëtiku ba ñëpp diko seen waye day mujj rek tasaro di pënd du am genn mucc mana wone ne dal lo xamni aduna kessé tax numu reey reey ak numu yëkëtiku du am mucc